Alright. Prayer for the nation, Kenya. To make a real election.
Kenya, oh, na 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 na
Father, liberate Kenya na wali yotu wacha wala zepali kemai 2007 tulimogadamu mingina yetu takitina Kuja God no kuja mapim This time around Tony Serehima Politicians them Wanataka kutu divide again Wanna spit poison Kama zile nyoka zile python We no want that politicians them Wanataka kutu divide again Wanna spit poison? Come as zile nyoka zile python. We don't want that. Check it. IDPs on the camps. We don't want that. Orphans stealing on the streets. We don't want that. IDPs on the camps. We don't want that. Hey, Kenya, Kenya, twaitaji amani. Tena, tena, tena tsipigane. Amani, amani. Twaitaji amani Tena, tena Tena tusipigane Ati haki iwe ngao Na politicians wana tuhonga na thao Tuchome majirani zetu hao Saizo hao, holiday ndo zao Sijui ni anze aje Sijui ni weke aje Uchungu ilio moyone Sijui ni weke Cause them Wanataka kutu divide again Wanna spit poison Come as zile nyoka zile python We no want that Chucky IDPs when it comes we no want that All fun stealing on the streets we no want that IDPs when it comes we no want that Yeah yeah We no want that Emungungungu yetu Ilete baraka kwetu Wakileta uchotezi Tuwalenge na tuanzetu Yeah 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 Sini ndugu na dada Hakuna aja kutolea na madaga Sini ndugu na dada Tuastahili kupeana msaada Yeah It's a call for peace Let's do this money
Funny.